which, and why? Who, what, where, when, which, and why? Who, what, where, when, which, and why? Who, what, where, when, which, and why? Who, what,
where,
when, which, and why?
And why? Who, what, where, when, which, and why? Who, what, where, when, which, and why?
Who, what, where, when, which, and why?